Jeremiah 38 verse 1. Ushefathiya indodana kaMathani, noGedaliya indodana kaPhashuli, noJukali indodana kaShelemiya, noPhashuri indodana kaMilikiya, bawezwa amazwi uJeremiah wakhulumayo kubo bonke abantu ukuthi. Verse 2. Usho kanje uJehova uthi osele kulomuzi uyakufa ngenkemba, nangendlala, nangesifo, kepha ophumela kumakhaletu uyakuphila nokuphila kwakhe kuyakuba impango kuye aphile. Verse 3. Usho kanje uJehova uthi lomuzi uyakunikelwa nokunikelwa esandleni sempi yenkosi yaseBhabheli iwuthathe. Verse 4. Zase zithi zikhule enkosini, makabulawe lo muntu njengokuba edangalisa izandla zamadoda empi asele kulomuzi nezandla zabantu bonke ngokukhuluma amazwi anjalo kubo, ngokuba lo muntu akafuni ukuthula kwalaba bantu, ubafunela okubi. Verse 5. USedekiya inkosi wayesethi, bhekani, usesandleni senu ngokuba inkosi ayinamandla okuphambana nani ngalutho. Verse 6. Zase zimthatha uJeremiya zamphonsa emgodini kaMilikiya indodana yenkosi owawusegcekeni letilongo. Bamehlisa uJeremiya ngezintambo emgodini kwakungekho manzi udaka lodwa. UJeremiya washona odakeni. Verse 7. U-Ebed-Meleki umkushe umthena wayesendlini yenkosi, esezwile ukuthi bamfaka uJeremiya emgodini, inkosi hleze esangweni lakwaBhenjamini. Verse 8. U-Ebed-Meleki waphuma endlini yenkosi wakhuluma enkosini wathi, verse 9. Nkosi yami, nkosi, laba bantu benzile okubi ngakho konke abakwenzile kuJeremiya umprofethi, abamphonsile emgodini, uyakufela endaweni lapho ekhona ngokulamba ngokuba akusekho ukudla emzini. Verse 10. Inkosi yayisimyala u-Ebed-Meleki umkushe ithi, thatha lapha abantu abangamashumi amathathu uhambe nabo umkhiphe uJeremiya umprofethi emgodini engakafi. Verse 11. U-Ebed-Meleki wabathatha abantu wahamba nabo waya endlini yenkosi phansi kwendlu yengcebo, wakhipha khona amadlephudlephu amadala namanikiniki abolileyo wawehlisela kuJeremiya emgodini ngezintambo. Verse 12. U-Ebed-Meleki umkushe wathi kuJeremiya, faka lawo madlephudlephu amadala namanikiniki abolileyo emakhwapheni phansi kwezintambo. UJeremiya wenze njalo. Verse 13. Base bemdonsa uJeremiya ngezintambo, bamkhipha emgodini, uJeremiya wahlala egcekeni letilongo. Verse 14. USedekiya inkosi wathumela, wamthatha uJeremiya umprofethi wamzisa kuye esikhaleni sesithathu esisendlini kaJehova. Inkosi yathi kuJeremiya, ngithanda ukubuza into kuwe ungangifihleli lutho. Verse 15. UJeremiya wathi kuSedekiya, uma ngikutshela awuyikungibulala nokungibulala na? Uma ngikululeka awuyikungilalela? Verse 16. Inkosi uSedekiya yayisifunga sese kuJeremiya yathi, kuphila kaJehova owasenzela lo mphefumulo, angikubulala futhi angikunikela esandleni salamadoda, funa ukuphila kwakho. Verse 17. Wayesithi uJeremiya kuSedekiya, usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebaothi, uNkulunkulu wa-Israyeli, uma uphuma nokuphuma uye ekhulwini zenkosi yaseBhabheli, umphefumulo wakho awuyukuphila, futhi lo muzi awuyukushiswa ngomlilo, uphile wena nendlu yakho. Verse 18. Kepha uma ungaphumi uye ezikhulwini zenkosi yaseBhabheli, lo muzi uyakunikela esandleni zamakhaledi awushise ngomlilo, ungaphunyuki esandleni sabo. Verse 19. Inkosi uSedekiya yathi kuJeremiya, ngiyesaba abaJuda abahlubukele kumakhaledi, funa nginikelwe esandleni sabo bangiqolodele. Verse 20. Kepha uJeremiya wathi, abayikukunikela, ake ulalele izwi kaJehova
kulokho engikhulumayo kuwe kuyakuba kuhle kuwo umphefumulo wakho uphile.
Verse 21. Kepha uma wala ukuphuma yileli izwi uJehova angibonisile lona lokuthi. Verse 22. Bheka bonke abesifazane abasele endlini yenkosi yakwaJuda bayakukhishelwa izikhulu zenkosi yaseBhabheli. Bheka, bayakuthi, abahlobo bakho abakhulu bakududile bakwahlula, kepha lapho izinyawo zakho zishone xhaphozini babuyele emumva.
Verse 23. Bawukhiphela amakhaleti bonke abafazi bakho nabantwana bakho, awuphunywe esandleni sabo, kepha uyakubanjwa ngesandla senkosi yaseBhabheli wenze ukuba lomuzi ushiswe ngomlilo. Verse 24. USedekiya wayesethi kuJeremiya, makungabikho muntu owazi lawa mazwi funa afe.
Verse 25. Uma izikhulu zizwa ukuthi ngikhulumile nawe, bese zifika kuwe zithi kuwe, ake usitshele okukhulumileyo enkosini ungasifihleli khona, asikubulala nalokho inkosi eyakukhuluma kuwe. Verse 26. Uyakuthi kubo, nganxusa enkosini ukuba ingangibuyisele endlini kaJonathani funa ngifele khona.
Verse 27. Zonke izikhulu zafika kuJeremiya zambuza, wazitshela wonke la mazwi inkosi amyala ngawo, zathula zasuka kuwe ngokuba indaba izwakalanga. Verse 28. Kepha uJeremiya wasala egcekeni letilongo kwaze kwafika usuku elanqotshwa ngalo iJerusalema.